cyemezo cy'urukiko ku bijyanye n'umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'impuguke mu by'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Profeseri Charles Kambanda, uri mu mujyi wa New York.
Professor Kambanda Charles, mukurikije mushingiye ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki cyemezo cy'urukiko mwe mugisobanura mute kuba twumva?
Iki cyemezo kirumvikana kobera ko umwami ntabo yageze aba umwenegihugu wa Amerika, ntabo yageze afata ubwenegihugu. Igihe cyose mategeko yacu hano yo udafite ubwenegihugu bwa Amerika, Amerika ntabwo ifite uburenganzira bwo kurwanaho cyangwa ntabwo igira priority mu buzima bwawe. Urugero tuvuge, ugiye uvuye hano muri Amerika ufite green card, utafite citizenship, ukajya mu gihugu tuvuge muri Afurika ukahagirira ibibazo, ubundi Amerika ntabwo ariyo ikugoboka. Ahubwo ni u Rwanda rugomba kugoboka kubera ko ukomeza kuba umwenegihugu w'u Rwanda. Noneho umwami aho yagereye muri Amerika yagombaga gufata ubwenegihugu kugira ngo Amerika imurwaneho, no kuvuga ngo Amerika irwane kunyunguze. Kubera ko hano hari ibintu umwami yagendaga avuga ati njyewe ntabwo nshobora gutaha mu Rwanda kereka habaye ibintu bisobanuka. Kubera ko yapfuye bitarasobanuka, ubundi ntabwo bagombaga kwemera ko ajya mu Rwanda iyo aba umwenegihugu. Amerika yari kuwana kunyunguze za zindi yavugaga ati njyewe sinshobora gusubirayo ntarajya, kabone nubwo atabyanditse muri will, ariko ibintu yagendaga avuga byari kugira eleme, byari kugira uburemere mu rubanza.
Niba numva neza icyo musobanura mu bijyanye n'amategeko, ikibazo hano umujuje yashingiyeho ni ikerekeranye n'uburenganzira bw'umuntu uri hano muri Amerika n'uburyo guverinoma yamufasha mu gihe bibaye ngombwa.
Nuko bimeze kubera ko urabona muri uriya rubanza umwami ntabwo yageze yandika twita will.
Ni nk'umurage.
Umurage ntabwo yageze yandika. Ni ukuvuga ngo bari gushingira ku magambo yagendaga avuga, noneho Amerika ikaproteja intere cyangwa ibintu yashakaga ko biba. Noneho ibi yavugaga ati ntabwo nshobora gusubira mu Rwanda kireka kondisiyo ABCD ziba zikemutse, kuba yapfuye zitarakemuka, Amerika yari kuvuga ati ntabwo ashobora gusubirayo, tugombye kuproteja interests ze. Ariko bari kubivuga gusa abaye umwenegihugu, ntabwo yageze aba umwenegihugu. Ubundi igihe umaze muri Amerika ntacyo ntabwo ari necessary, ntabwo babireba. Iyo ufite green card ya Amerika ugakora ikosa hano muri Amerika, cyane cyane cyaha kiri violent, nta kabuza uhita ukwalifayinga gusubizwa mu gihugu cyawe cy'amavuko. Ikindi kintu abantu bagombye no kwibuka, bigombye no kuba isomo ku Banyarwanda cyangwa ku bandi bantu baba muri Amerika batara banze gufata ubwenegihugu, igihe cyose ufite qualifying gufata ubwenegihugu ukanga kubufata, uba uri kubwira igihugu, uri kubwira Amerika ko udashaka protection yabo. So iki kintu abantu bagombye kukimenya, ntabwo yakoze, ntabwo yasabye ubwenegihugu kubera ko atashakaga ko Amerika izagere imuproteja burundu. Bityo rero gusubiza umugogo w'umwami hariya nicyo cyemezo bagombaga gufata mu mategeko. Byari gutandukana iyo aba umwenegihugu akaba atarasize uriyo murage wandiswe, noneho abantu bakaba bebaza bati kuri bariya abantu bose barwanaga, ninde wabaye mu bihe bibi wabanye n'umwami akagenda amufasha mu bihe bibi yagiye anyuramo cyangwa mu bihe byiza? Abo nibo bari kujya muri cya kibazo ati wowe uvuga ko ati n'umuvandi wawe n'obo muvukana cyangwa mwakuranye ntabwo ufite uburenganzira busumbye ubwo uyo muntu wamureberaga wabaga nawe mu buzima busanzwe. Iki kibazo ntabwo bashyigiyeho kubera ko ikibazo kiri basic cyahise gikemuka kiriya cyo kuba proteje na Amerika.
Mwongeye gushingira ku mategeko, Professor Kambanda, nubwo umwami Kigeli atari afite ubwenegihugu bwa Amerika, birashoboka ko uruhande rwifuzaga ko umugogo we watabarizwa hano muri Amerika bashobora kujurira mu rundi rukiko?
Bashobora kujurira, ariko noneho ubundi iyo ugiye kujurira mu rukiko ugombye gutanga n'impamvu wumva ko barukiye nabi. Nabo mbona aguma bashobora gutanga ikomeye kurusha iriya aguma yuko umwami ntabwo yageze yifuza ko aruhukira ubuzima bwe bwose muri Amerika. Amerika yari inzira gusa yamuganisha iwabo, niyo mpamvu yanze atageze kuyemera ko aba umunyamerika, no kuvuga ngo buri gihe yari yeteguye gusubira iwabo. Iyo argument irakomeye cyane, mategeko simbona uko bashobora kuyitsinda. Njyewe ntanabona abagire inama yo kujurira, kubera ko point bafite bashobora kujya yo kujurira n'imwe gusa, bavuga bati ni twebwe twarebaga twari dushinzwe ubuzima bw'uyu umusaza, ni twebwe twari tubushinzwe, mwebwe abantu babaga kure batamufashije nawe mushobora kuza gusaba umurambo wa mugogo we. Iyo argument ntabwo bayigezeho, ntabariyo bashingiyeho, kubera ko mu bujurire ujurira ushingira ku argument cyangwa ku bimenyetso byatanze mu rukiko. Ntabwo ushobora kuzana ibindi bishasha, ntabwo uzana argument nshasha mu rukiko iyo uri kujurira.
Ndabashimiye cyane, ni Professor Charles Kambanda, impuguke mu by'amategeko, tuvuganye ari mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze.
Tugume kuri iyi nkuru ijyanye n'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abageze mu zabukuru batuye muri Mwima ya Nyanza, agace umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimikiwemo, babwijwe rya Amerika ko banyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza wo muri Amerika ko umwami agomba gutabarizwa imwima. Aho baturage baravuga ko ari byiza ko batabariza umwami hafi y'umuryango we. Ni mu kiganiro bahaye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Aze ko twabyumvise.
Ahubwo twishimye kuko
rwose
urwo rubanza rwakaswe.
Rwakaswe agomba kuza.
Ahubwo twari twarababaye kuko agiye guhambwa ishyanga. Naze bamushyingure mu kigabiro cya sekuru aho mukuru wari. Hari ikindi kibazo se?
Yatabarizwa ishyanga byari ko bimeze bite kuri mwebwe?
Ariko ntibyari kuba byiza.
None se umunyarwanda iyo yemeye gutaha iwabo, twemeye gutaha, turatahuka twize. Uweze kuki atatahuka akaza gushyingurwa iwabo? Nawe natahuke, nawe ni umunyarwanda. Ntaze kwa Rwabugiri, si hano hari urugo. Si wowe Rudahigwa aryamye, n'undi nawe naza aryamye. Nyagasani rwose abikunze yanaza. Twumvaga muri rumaze yuko agomba kuza, abandi bati ntazaza, niba bemeye ko azaza ubwo azaza. Ntidutegeka, ntituyobora, turi bato rwego rwo hasi. Ariko natwe ntitwiye twishimiye ko aguma hariya, yagomba gutaha.
Mwiteguye kumwakira mute rero?
Umwami wahoze ari umwami w'igihugu wategetse igihe gito akigendera. Hari n'utanabyishimiye ko yanaza, hari n'ubyishimiye ko yanaza. Imitima simba.
Aha ni kwa
Rwabugiri. Aha ni kwa sekuru. Hasi wa musiri. Hariya ntuye naho ni mu Rukari. Ni kwa Rudahigwa.
Mu kiganiro bamubaza. Mbaga mu Rwanda yaturaye. Akabwira ati nzatura i Mwima mu murima wa sogokuru wa Rwangambibi. Ni hano rero.
Niho
ni muhamuzana hature. Ubuziraherezo.
None se muze wigeze uko yo nk'umugaragu?
Yewe sinakoze nk'umugaragu hakoraga yo data. Habaye nk'umwana mu rugo ugiye kumbona, ariko kwa Rudahigwa sirasimuzi, sirasimuzi, ariko Rudahigwa wenda muzi. Iki giti cy'umuvumu ni cyo kwa sekuru. Abantu hari iwabo rwose kuvuga ko ariko yacumbikiye.
Tumaze rero ntabwo byari ngombwa yuko atahambwa imwima, kuko ariho yavukiye kandi akaba ariho yimikiwe, akaba ariho ku kibanza cya se na sekuru.
Hari igisobanuro bitanga ku muco?
Biragitanga. Wese yaba utari uruhinja ubu bakubwiye ngo nakara akagwa ku gase, n'uwaguye muhire babara kimwe. Ubu umwana yaza akavuga ati naka yatanze, yitabye Imana ariko nkaguherekeza, undi akaguherekeza, ntazongera kubaza kuko yabyirebiraga.
Niteguye rero kumwakira.
Ya baba we, duteze amashyi.
Uriya yaratanze, yaguye busumbura Rudahigwa. Ubwo aguye busumbura bamuzana nyine ino, baramutabaza hano haruguru. Icyo gihe rero baravuga bati umwami ushobora kumusimbura, kuko umwami kera iyo yatangaga nibwo rero bavuze bati kumusimbura nyine ni Kigeli Ndahindurwa wa gatanu. Twari duhari twese twatabaye nyine, rero bibaye amahoro abaho. Nyuma yabwo rero nibwo bashatse kuzamwica, nibwo yigendeye. Tugiye kumva twumva ngo yatanze ngo yapfuye, tuyoberwa ibyamwishe ntitubizi. Ko rero bishoboka, hari ibishoboka yaza nanone nawe bakamutabazaho kuri mukuru we bakegerana, mbese nta kibazo.
Ndamuzi ari umusore nkawe,
bose kubeshya n'icyaha ndamuzi kigera ndahindurwa ibwami abadata bakoragayo barabafundi umufundi maso rwose ari ukomeye cyane nuko rero yakoraga hariya kuri iriya nzu y'Rudahigwa nibo bayubatse bashyiramo n'imitako n'amashusho n'iki byose
kuba banzuye ko umwami agomba gutabarizwa hano imwima aho kutabarizwa ishyanga bivuze iki kuri mwebwe
twabyakiriye neza none se nabeshya bishobotse bakamuzana byaba ari amahoro meza niyo kandi bamuhamana urumva nta ngufu dufite zo gutera rwose rero urabibona nyine abaje mu gihugu cyabo cy'iwabo cya kera
kuba banzuye ko bagiye kumuzana mwabyakiriye mute
nta kibazo dufite rwose natwe turabyemeye kandi biradushimishije kugira ngo tumushyingurire
mwiteguye mute soko
twiteguye ko haza nyine tukamutabaza natwe tuhibereye turi abanyarwanda biwabo
bivuze iki ku mateka
ni byiza no gusigasira amateka nyine kubera ko n'umuryango wose ugomba kuba uri mu Rwanda yagombye rero kumubuza nawe akajya mu Rwanda rwamubyaye hamwe n'abavandimwe ngene ko mbyumva